Saja watu kasina zinakula sikozi wayo chanjuwe sentete sikula na mkwano my baby
oyala na mpenzi mama
mochi tonda mwusensi lelo ojimanyi sili na mpenzi mama chengi na zemi na mpenzi koka oko mkwano
Yaya gatula vuku wifete tulina msako gandu kumbantoni Teka tuagaliza tumera babiri Ndavulirwe mera nawe gatula vuku wikana Tore gali na koloni Nsema na mwala sima nyeche wakula Na yeche wakula na wibale chekula Makusuwiza sete kuliru kende Makusuwiza mbeze Iru kende neze nawe mpaka mbukate
Manye sile na mapenzi mama Chengi na zemi na mapenzi koka Oko mkwano
Check up your life and check up your style.
Oh, you gotta have a fancy mama. But you don't have a fancy lelo. But you man, you silly na a fancy mama. Check you na a fancy coca.